abata kama nila okutumbula ebyobulamu baagala wabeho kaweefube akolebwa azingiramu okugatta amaanyi okendeeza omuwendo gw'abaana abazaalibwa nga tebanneetuuka kubanga kukyali kusomoza kw'amaanyi eri abazadde n'abaana bano kubanga okubalabirira kwa bbeeyi. Ebibalo byoleka nti abaana batannaba kutuuka 20,000 bebazaalibwa mu ggwanga nga bano bakola 14% ku buli 10 kwabo bonna abazaalibwa mu ggwanga. Elizabeth Turaha, omutandisi wa Mama Tulia Ministries, ategeezezza nti bamaama abali embuto bagwana okulowooza ku nsonga ezisobola mu bwabwe n'obw'abaana baabwe mu matega okuli ekirwadde eky'entunnuseza waggulu. Abaana bato abafuna embuto, abakyala abalina sickle cell okufuna embuto kossa endya embi. Okwogera bino abadde ku mukolo abamama Tulia Ministries n'abaliko abayizi ba St. Mary's College Kisubi Smack kwebegatidde okubaako kyebakola wakati mu kwefumiitiriza ku lunaku lw'ensi yonna olw'abaana abazaalibwa nga tebatuuse.